ajamu
jam sagoni
jam bandu
kori jamni
jamni tawat
barka
awa ono hudo
e go ono hudo
e useko
useko
himi useko. Useko
to ko ngata hudo
mi nyiba su do hegru nyibumi
to nyibrata ndu
do mayo do ni nyibrami ndu
ayidi mi ma halana yimbe di do fotti be gidi nyibgo suudu mabbe
to boddum
mi haade rewul allah isa allah sey hu halakan o joydo o faata do joydo mo numi ha mo nyiba suudu mako o yidi suudu mako saata boddum mo yidi suudu mako neba boddum mo nyiba suudu do ho sere do mayo suudu ndu to timmi suudu wondu daga bawo don ndiyam wari yende fere ndiyam wari duddam yende wari maunde machine yende wari hafo maunde amma suudu do yibba gam don do haire
yawa minani do joddo wiyanam do pata do
pata do mo nyibi do jaredi amma e do lawul sai mo timmino kai ndwondu yende wari maunde yende wari hamayo hewi ya wari don wasa dubbe suudu fu yende wasi 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 handu ibigirim den o wi
jaawen gite yam suudu am yippi jaawen gite yam suudu am yippi daandi yam don mofta suudu daandi yam don mofta suudu daandi yam don mofta suudu
amma suudu ndu gam du yippi gam don jaarendi
kai nga o pata do
ii mo pata do isa almasihu mo wi yimbe duddum banoni be fataabe be fataabe gam be tokka hala isa almasihu saibe mayi be nashta yite amma isa almasihu wi goddo hokki gonga e hala am goddo joydo nyiddo suudu mum do haire be jaata e fellel yite saibe mayi be jaha e fellel bongel isa almasihu mo joddi banu haire hakkeji mum banu jaarendi isa almasihu mo yidi mo urtino der hakkeji modon to a hokki gonga awala to do isa almasihu banu suudu joddi ndu do haire isa almasihu yimbe banu suudi didi do yende warne de fondi suudi di fuudi di woru don bo woru yibbi nono isa almasihu war fonda werde meden to yimbe don hakke mabbe be joddoto banu suudu yibbunu ndu to saibe mayi be nashta yite amma suudu ndu do haire yibbai banu non gokkudo gonga ha isa almasihu be jaata e yite isa almasihu yidi en kanjum wari ha duniyaru mo mayi mo hebi bone gam meden gam hakkeji meden to gokki gonga ha isa almasihu en tokka mabernde gotel to sa'i mayi den en joddoto ma ko fellel gotel
yawwa hala ma gonga mi yiɗa mi joɗo bana patado mi yiɗi mi joɗo bana joɗɗo mi yiɗi mi hokka gonga ha isa almasihu hande mi watan ɓernde am fuu nder hala man to sa'i mayi mi yiɗi min joddo pellel gotel ɓernde am welitan ha ton nde timmata.